yako iko shari.
Kwa hivyo mwanzangu singoje msiba, mabudu Mungu siku zote.
Usingoje takapokosa afya, nipo nyenyekee sana. Usingoje takapokosa afya, nipo nyenyekee sana. Na Mungu pia anaja nawe wakati afya yako iko shwari. Usingoje,
usingoje pato na msiba,
mama
nipo mwabudu Mungu.
Kumbuka,
kumbuka Mungu anaja nawe wakati afya yako iko shwari.
Kwa hivyo,
kwa hivyo mwanzangu usingoje msiba,
mama
mwabudu Mungu.
Takapokosa pesa, nipo nyenyekee sana. Usingoje takapokosa pesa, nipo uombe sana. Na Mungu pia anaja nawe wakati hali yako iko shwari. Usingoje,
usingoje
mama
pato na msiba,
mama hey.
Nipo mwabudu Mungu.
Mungu, wakati afya yako iko sawa,
utakapokosa
atashughulikae.
Shughulikie Mungu wakati wa ujana wako, uzee ukija
atashughulikae.
Shughulikie Mungu wakati wa pesa ukikosa
atashughulikae.
Shughulikie Mungu wakati ndoa yako iko sawa ikiumba yumba
atashughulikae.
Shughulikie Mungu wakati uko kazini ukishindwa
atashughulikae.
Tafute Mungu wakati hali yako iko sawa ukishindwa
atashughulikae.
Shughulikie Mungu wakati uko kazini utakapofutwa
atashughulikae.